régua.
Dapper on the track.
Hakuna aliamini mwisho wetu utakuwa namna hii. Kweli bahari ya Hindi na sikio la kufa lisikii. Yani girl from heaven, beautiful nyinyi ndo alenifanya usiku silali mchana. Baby haya so mapenzi ni uchizi. Now I'm fight for my freedom, matatizo mpaka na ukosa usingizi. Kumwacha is not easy. Uruma na inaniuma, nembe limekuiva na mishauka ule mkao wa kuchuma. Nampenda yeye ndo ananipa raha. Tulikutani ya chemba ndo tukaivamia daso. Tunaishi kama family. Yeah, kipika mina pakua. She's honest girl, ila for now I'm a change pure. Kama na tatizo asemi wala leti complain. Figa namba 8 na ubamba kwa kila top 10. Ndo kwenye raha na pain. Hata mfuko kiwa plain ni love and vibe. As a free of the ocean. Kama Samsoni Delila limkalisha kwa nywele. Lomine wakuna wenzangu ndo nimepatwa na upele. Kidume cha mbegu nani nitacheza naye bafuni. Wakati anajua everybody yendo wangu bafuni. Rudy home baby, pick my phone. Take it easy baby boo, don't leave me alone. Sijo kanitoa moyon, come move on my zone. Ni mengi tumepita, life still goes on. Yeah.
Ulikuwa ni mlango umesidi kila changu. Hebu ondoa kinyongo upoze moyo wangu darling. Bora nichape mpaka nilie. Tena unipe raha nijilie. Mimi nichape mpaka nilie. Tena unipe penipe raha nijilie ma. Nichape, nichape, ma, nichape.
Mama nimezama mazima, nao ni giza tatasina. Ziki ni mnene, speaker ni mbovu zishazima. Silo juo usiku wa giza nkiuliza na kaa kimya. Anarudisha mzani kasha pima. Yeah. Wendo ziwa la mapenzi, mvuvi nifanye peke yangu. Hata wakija na lens baby wasone nyavu zangu. Mwene macho ambiwi ona puto naingia mwiba. Siamini furaha yangu inakuwa shida na ipataje tiba. Sakafo moyo nekupenda unanendesha. Wangu wa moyo suena choyo sifanye penzi vice versa. Mama love don't care wala litaji pesa. Unezo kawa ni mzima ghafla kapa kwa pesha. Mpeleka nyumbani na msindikiza dukani. I love her from my heart, yeah. She number one, kazi kazi chumbani. Kinitaga wobani, najua burudani. Kuku kashafia bandani. Ona na shindo fanya kazi, stress ya kili kaimeganda. Kija piche zaki na zile fujo juu ya kitanda. Shida ni lena, naisi kitoka itarudi panchani. Kama inwekea madawa, suwezi kumuacha. Kwa kuna pata fweni faraja mapenzi yako. Takunifanya mgeni wakati mwenyeji wa mwili wako. Smile zito lene ahashiki. Check your skin, navutika kama lastiki. Ngapo kutazama usoni, kaifungwa mboni naivuta picha. Takuwa jemoni memka nkolon. Nana tapika baby, I can find mungina neza ka fix. Ila nta miss kiss baby against your lips.
Ulikuwa ni mlango umesidi kila changu. Hebu ondoa kinyongo upoze moyo wangu darling. Bora nichape mpaka nilie. Tena unipe raha nijilie.
Ni chape.